Ukolo obubi okwaba na abecho musambu omwaka ogwo kubizaire buli ali bwaya anenya mwine ekitongole ekiramuzi kiri mu kugundawo mbuga dabya ndulirirwamo mubiketeze ebyeiwanga ebyendawulo ate nga abeeka muli bekyayi besuula mu akamba yaya basiriza gwe basuubiriza okuba omwivi saga eno mwonga. Osivye yochate zena basa china na mwendo kutukutuwa na kusama musambe dama liagecho msa na kuku noku vise wadachi ika ibili ama kubambu iduvoga kusumirandi joshwelie za isabilie abe vye ndegeresa babwili yovaku baku olokota ekitongo lechevi uzo mui wange cha yunebu oluo kusu ulirira basumisa nechikola nechikoba ngabu gubali kukola nganga buwabia iwe nivege miachavu tafuayo mbu abasomesa kibakoze mulimu mukalamu okubanga basobola okulambikira abaana ensomesa entuufu. Ekitongole ekya UNEB kyafulumirizo ebyo ebyavuire mu bibuuzo eby'abasomi abakyamira eby'ekyomusanvu omwaka ogwogwire abasomi abali kuswikanga 180 ge bakoleire obubi kumpi kugwira bwa irala. Akulira ekitongole kino Daniel Odongo ng'akoba ati ekyavuire ku abasomi okukola obubi ebibuuzo bino byabakitongole okukuba ebibuuzo ebyokubanga bali kwegezangamu okulemererwa okubanga batamunkola enkola enkaire n'okubaga ebibuuzo ebikaire nga bali kulowokezangamu bye basuubisuubiza mbu abusuusuubize mwene kyakubanga kino kyaba tikigwana. Odongo alikoba ati abasomesa okujja okweyunira enkola edde bya UNEB okuva enkola eyeira kireeteire abasomi okubanga n'abasomesa tibali kutereeranga bukalamu era abasomesa beesuulirayo bwabwe banankobera kuwa n'obutamalaayo sirabasi kuba baire bagwaine okusomesa ng'eisuubi liri bwa mbibuuzo bikaire. Wabula aye Odongo bano okutuuka ku bino nga ab'ekibiina ekiyimbamu ebyebyendegeresa namatendekero ag'abasomesa ag'abantu obuntu ekya National Private Education Institutions Association abakulembera Asadu Kirabira oyo alikoba ati gavumenti yasala okukola bwabyayo kuyonka abasomesa baba nga kibali kubayimbangangamu kyakuba ati nekyavuire ku abasomi okugwa nga n'abasomesa bebali kusomesa kibaliigamagana n'abakitongole gavumenti erikola bwabyaibwe abasomesa bona bakola bwagwaibwe.
Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo kimaze ekiseera kinene nga tekikwatagana n'abasomesa ate nga tulowooza nti mu nkola entuufu ebisuubirwa mu bayizi byetaaga bulungi ne biteekebwateekebwa mwabo ababateekateeka. Kale nno amasomo agamu tegaakolebwa bulungi ate nga tulowooza nti gaibadde gayitika oboolyawo ebiseera ebisinga tulowooza nti even gakusuwaza abaana n'ebintu ebimu basobola okubitegera kubanga bitono ebikyuka oba ebijja bikyukakyuka n'embeera y'obudde naye olw'okuba nti ekitongole tekivaayo kuyamba basomesa kubateekateeka mu nnono oboolyawo ezeetaagisa okusobola okulaba nti bateekateeka abayizi naddala ennono eziseetingibwako ebigezo kiviiriddeko abasomesa bangi okuba nti balina ennambika gye bawa abayizi ate oboolyawo tekwata nambika ekitongole kivunaanyizibwa kugezo kikyali suubi.
Asabye ab'ekitongole eky'ebyensengeka ey'ebyensoma ekya National Curriculum Development Center ogemera mwagala n'abasomesa bamanya engeri ebibuuzo ebibagwaine okuba nga bagwaine okubibuuzaamu kino kidda kubayamba okuba nga boona bwe batendeka abaana babanga kye bali kutendeka bakiidi.
Kyalibadde kirungi ekitongole ekyo nakyo ekivaayo ne kyongera okuwa entaputa y'ebisomesebwa curriculum interpretation nayo ekoze kinene okulaba nti abayizi bano bagwa ebigezo.
Ayo omwogezi w'ekitongole ky'ebibuuzo mu iwanga ekya UNEB Jennifer Kalule alikoba ati obwo tibuvunaanyizibwa bwa bakitongole kya UNEB okubalambikira kye bagwaine okuba nga bakola wabula bagemaganya na minisitule y'ebyandegeresa ebenga ebasomesa kye bagwaine okuba nga bakola kuba minisitule ge batebakobeire beene banaabitoola.
Omulimu gwa UNEB tigwa kuteekateeka basomesa bonna mulimu gwa kuteekateeka ekizamini azibaffe abagenda okuba nga bamaakinga kubanga gwaffe gwa kumi kati national curriculum development center ni responsible kwa kumisa kwa curriculum no kulandika curriculum ni ministry of education na mdele kwa 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 we language strongly, where assistance is concerned, the